na na na. Ejini big tune. Aramuzi best thing. Nimbara one. Kunzi niwe nishogera niwe ndeba. Kunzi niwe mazimari we mkarokinga baby. Kunzi niwe nishogera niwe ndeba. Kunzi niwe mazimari we mkarokinga. Kankubere kumando chivanda. Taxi ni maxado ninzimanya. Rekambite menkito kwa takambe. Kuzora mishaba ya inimbamanya. Indikari, njatari. Abaku kwenda na kubiru sama sigamani. Ya 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 ya. Chwa nchakuri sekiza chicken Cho kwenda chono kumungambide. Mugore, tukore. Omurunji letare tarara. Bakumpele chipsi na ke. Ketchupu, ketchupu. Omurunjo taktera makeupu. Baka kumba je oli.
Shine.